Ka niti kilitonolo kukutera kwa tabernacle ka kusasana chwana nisolifera kukomoka muzwali neva obulezi kuli babangata ne basautwe kwa mulaho kana mwani utu hande kwa mulaho kafochwale kana kulukire kulukire ni niyo mukuswani kona kuli nilukera kutazalira tahulu kuli batu bazile kuli miteni kachwalo.
I remember one time when I was working at
now pulana kwenwe ane nsabirekanga kwa public utilities ane nitahani pahama mene nitinanga bikatulo bebituna nilimapo kwa tasi ane zwa kwa kuzamaya kuzamihala ya malaiti nene nipahama pama hatelo nimusalabo ehot yali muli kanaka nali foku timiro malaiti nasipabo jinta o bakona kumukula handende.
Edith said, "Billy, you."
Katolo Edith yali Billy utaza hulu lilata. Kako yemu kusoni ya hulu cholo. Yoni kile na wana fatengi. Inge usuri kuli liza kabi. Katolo vye yali mapo hau nzo tacho. Yali kihande Edith. Nani yomu nyani luli. Nesona yaku zibisa mangi ni mangi kulinitengi. Kweza lilata lingata.
Well, I would just went in to call.
Kihande na kenafira muhali kuyoliza. Muzole neva onani bulezi kuli. Mulikanaru na yomunde. Muzwale Roy Robertson kwa hule nisebelezo ya kakusasa na chwana wakensa kuba mukuli. Yena nana nili ino na kuchome kafira. Nimuti sebeze kukula. Nikumufa kuchisa mubili kafibile. Meuna nikuyoli kumulisa na asipa kapilifela.
And Roy has been like a father to us here.
Miroi ubile sina ndate kulu na mo. Miroa mulata. Nise ni muzwale Roy. Na nika kena chwale kame zuzunya na fila kwa sebelezo. Na nika kupakileke kuli lukula pele kwa tingu. Kakusasa na chwana mikamuso haka yo fitia kwani kulibayomu kumula lona. Lino la tingi nilihulilebu masu. Kambatwe mwi nilicho mekiwe kama fosisa. Mibaluke la kuli sehulula kwa tingi nikuli kumula.
Brother Roy is a veteran as you all know.
Muzwale Roy kindambo sina mozi vila minakao fila. Kuzwa kwa nako ya ndwe alifasi. Na kunupirwe mwali emba emba. Nikambe nesikabu ndi wamulimu. Nasika yako nakupira. Na alo valizwe faa ndi mwala wafu. Fana kwe terele mazoa hai na kunupirwe faa. Mautuna kunupirwe. Mimi singa emi tuna ya mubili yevu tokwa na hivwa hivu. Mito kutali haiba ukapi tafate nyo. Hana kuzama afateni. Kamu hau wamulimu usebeza zazi nizazi. Inza paha mafali kakao fela. Mulimu uvile yomunde kuyena. Kakuli kimuna yomunde milu wa mulata.
And we're
Miruna halu aruli ntoka mukana ayalu pila hande sewa asita usikuli lwilile matata kaniti sitalu sama tata ka ufela ata limeleruna mwanzira zalu kakuli matata kiamangata ata ila alukile kono mulimu umulula mulela kona ka ufela yeo kona kaluloye tavisa.
So we are going to ask just special
Katwalo luka kupa fela tapelo ya buto kwa fela kakususa na chwa na ya muzole Roy. Anizibi haiba kuna ni umuka na mo ya liteni ya tabela kulapelelwa. Ya tabela kuhupulwa mwali nzula tapelo. Haiba wakana nuna fela mazo wabona kulukile ihande. Alu ye menyi fela wana konyana. Haiba mwakona alu nzula pela.
Lord, we come today at the beginning of the Sabbath, and the sun is just taking its course now to
Mulena, lutileka chenu kwa makalelo asabata. Milizazi seli sikulu hile chwali, kusilali fasi. Kwa kutisali seli, nivupilo kwa likaze tomezuku bachwalo.
And at the beginning of the service, which we are a portion of your church,
mikuwa makalelo asebelezo yeo luli mwasi embasa kereke ya hao. Yeo vizelizo kubatengi kwa lisebelezo za foliso. Foliso ya mubili wala na ma.
To fulfill the wishes and desires of our blessed Lord.
Kutaleleza litakazo nizee batiwa za mule naruna ya fuyozwi. Yena horofalezivu masu waluna. Nikami upa ya hae nelufolisizwe.
And we would ask that to be
Miluko na kukupa kwa makalelo aselelezo sinahai kalisa kubateni twalo. Mwali pina nilipiluzalu na likalakuna nuhela mwahalimu. Kulilukone kuhupula kakusasa na chwa na mulena muzwale walu na yomundi. Roy Robertson. Mutanga hao ya ishuile.
And we know that you
Niluzi bakuli no pilisebu pilo wa hae kwa siba kasandwa. Ni ubile yomunde kuyena. Nika chenu unyandiswa kivutuku kuli upale wa kutea kwa kileke. Memulena haneva sweli kulapela mwandu ya Johani wa Mareka. Nekuna nengelo ilene litukile. Kena mwandu ya Tolongo. Ko Pitro sina atamirwe mwabutanga. Tengi kwani akolwa sikwalo. Kama kazo nikuzi safande.
Oh Lord, thou art still God.
Oh Mulena, wena usalimulimu nitengi. Mangeloe ani asali mwatelo ya hao kakusasa na chwana. Wala pela mule na kuli. Halunze lula pela mwandu ya mwimu chwana. Kuli mangeloe aye kwani kwandu ya mwzwale Robertson. Kakazo ya hae kikuli ave kwa siva kasa hae. Kono maziezi kona amu vite zifafasi. Nechwale mangeloe ya mwimu amula mulele amu polisi kuli angesi wakasa hae hape mwandu ya mwimu. Kuna ni wangu ya hape. Baba fikire mama tata, babile bakula. Niluvu ni musali yasa hulile hana alikira bukaufi. Niku inafasi kwa sahaye. Ana nulamazoa hae, ana asuli kupangata. Faku yema.
She's come to the house of God.
Utile kwa ndu ya mulimu kutofoliswa. Lumeleza mulena. Kule ukazu la fande nza zamaya. Kama ata abuncha. Kwa musisa na yomu nyiani.
All others who raise their hands,
Baba mwika ufila baba na nuzimazu wabona ngate wabona bana nuhile. Kakuli kungozu. Misi na asili vulezu kare kuli. Manyando ayalu kile ya mangate. Kono mulimu umulamule la kuona kaufila. Halu fufile kwa huleka chenu. Kukena matumelo, mamazo atumelo. Ye kalu lamule la kwa matata kaufila ni makulano. Misi velezu hase ifilile. Kusike kwa bani heba yomukana muhali kuluna.
Grant, Lord, that every unbeliever will become a believer. And as we meditate upon the word, may the Holy Spirit take that, put it in our hearts and our water it,
Mwaya o kenile hauli inge, nikulivea mwalipinu zaluna. Nitengi mwani, lisela elwe, kufitila alivamu sifelo, walinzi. Mwezeze se mwlena, harunze luina misalito zaluna, nikukupa kalibizo la Jesu. Amen. Mwako na kuina.
Just before entering the message of the service for this morning, I'd like to
Lusika kenakali mwalimu salase yelezo yakakusasa nchwana nitebela kutoma ikuto amina fana kwenyana aiba kuna niyomu mwe wamina yana ni malobalo ni utebela kuti hakuilingu yalisebelezo ze kaba kwa Middletown Ohio kukala la mubulo kisunda ye kaba kwa liba kaza mafulo.
Do you know just the name of the campgrounds, Gene?
Kana wazibali bizo la siba kaza mafulo ni Gene Muzwale Sullivan, Middletown, kimule nenyomu nyani. Nisepa uswanasi na Jeffersonville kwanu. Kisi wakasali papaliza basketball, Muzwale Sullivan kie na mulisa na wakileke kwanu. Nifikawa ufila alikileke zabafu gospel. Kuku na nisi kistebu kana zabulikani wa mkopano wo. Waka migulele la kukumane alivakazani. Mikukaba alivakazenga ata za malo wa umasi waka. Kuna mwani vulelezbo. Kulirutoko melesi chaba, sisika atahela kutaha. Mimi kopano, ikaa kalisa la mubulo kuyopunya la perekelo. Kimaza zi asilezi, miya inakubala sunda, baki nisali kereke zengwe, kulibayoba nilisebelezo zabona za kamita. Mwendi, ikaa walisebelezo za foliso, kamba kula pelela bakuli, usihu ni busihu. Mimu tuka ufila umemirwe, mizeo likaa kalisa la 10 muyana, kuyopunya la 15, la mubulo kuyopunya la perekelo. Mihaiwa muna ni marobalo, Mi muwe niliwa kaza marobalo amina, nilu kisizwe hande. Mimu watekuli muwe ni zeo kanzi la engwi, ki hande, luka atevela luli kuba ni mina. Nika asusuza hape kawa ufila, babasika kakorubezwa bukreste, kulivasia lele kakusasa na chwana, Mikuna hana sincha. Mivai tukiseleze sebelezo ya kolubezo ye tatama, mwendi mwame zuzuye mashumi, kaya ketali zo chwale na sepa, zeo likaba momu akileke.
We're very prone to encourage people to be baptized in
Luyema kama utuku susuwe za sichaba kukolubezwa, kakolubezo ya bukresti. Kakuzibaku likinto ya butokwa kwa puluso. Kakuli nekungozwi kimule na aluna, taezo ya haya mafelelezo, taezo ya haya mafelelezo kwa keleke. Kamba sina, mwana ala elezi keleke wa mafelelezo, naize muye chwali mwalifasi kaufila, mukuta ze evangeli kwa libupi wa kaufila. yalumela miyakolobezwa ukapiliswa. Kuna kuli luziwa kuli kikwa vutokwa kuli lukolobezwe kakuchimbekiwa. Miluka atavela kufase belezo ye kumina kumutuka ufela yako lusisa mwapili ukuli Jesu Kriste mwana mulimu. Kuna ashwezi kupilisa aba ezalivi niwe na noli alimungu yo na ashwezi kuli apilisi ni utavela kutokolobezwa kalivizo la Jesu Kriste kwa aswa lelo yalivisa hao.
Believe that your sins are remitted.
Unzo obulela kwalifasi kuli ulumela kuli liviza hao liswalezi. Nikuli chwale ubamulutiwa wamule na Jesu kuli ungema emwa hao. Haiba amuna kereki kwa kuya, luka atiabakuba nimina mwasi velezo niwe. Harunama memba la kwanu, hiti ave na kereki kwa luhile, kwa mubilika ufela wa Kristi. Kwa kopano ifika ufela, luyemasi na kopano ya asilu nduwa manji. Mi lukwa lulela minyako kwa watu kaufela. Akunate waka mbatibo mangi, mubala, lusika, kambatumelo, mangi ni mangi mwamu hezu. Yala ate kaufela, atahe. Miaeba munakereke niekana, luka atewela kulimutahe, fela, mimukopa neniluna. Akunaza kuikopanya, mukene fela muhali, minyako isakwa luhafela. Nukuto kopana niluna, kona fela ze muto kwa kutahafela unachwalo.
Come with an open heart. Put your shoulders to the wheel and help us as we press forward.
Mutae kali piluze kwa luhile, muvema heta amina kwa liwili. Nikulu tusa harunze luliva kwa piliva kensa mugusu wa mulimu. Kakuli lulumela kuli hola, selivu kaufi, kuli kau fila zene bulezwe kivivele, hase likata lelezwa.
No doubt but many of you read Khrushchev's.
Akuna kukakanya kono wabanga ateba minamu valili kandila kusia. Kaza UN za zileli mwe, mwene ibolelezu kuna mamutende wa Canada kamulikani.
He said, if there be a God, he's ready to wipe.
Naize, hai wakuna ni mulimu, ulivelezi fela kufiela ni kukeni sa tempe reka chenu. Amo honi mina bazasi fumu samina, sina mwana ezelize kwa simuluho. Kacholo hemo hako na kubwala mwala mibamba, ulivelezi kufiela ni kusinyeleza tempe hape.
An awful of communists that have to say a thing like that. Amen. He had something old. That's right.
Nisi hulu ya telima kazamui nelo walika, ukavulela ntue cholo. Nana nisisi mwini ya kulicholo. Yeo kiniti, neliwa angibasifumu kwa simuluhu. Wene bati sizebu tata, luna nisifumu.
I heard our dear beloved pastor, Brother Neville, make a remark on his television.
Nini utule mulati wa walu na mulisa na yomu nge, mzuali Neville. Havu lela kaza mazi muangala, kamba neli manzwi kaza silimba, kakusasa na yomu nge. Kulizene kuta kezi fela fani, faa mwamu na nuwaka. Aniko ni fela kuivala zate nge. Nini li bulelezi kumulika naka, mawani usihu.
And that was this. That there will, after the taking away of the Holy Spirit,
misali nini likuli, kuti kukaba kasamulao wakuzu safate ngimo yao kenile, kuzomani fasi. Vula peli wakileke ya sihali hali buwani. Vukazu vula pili wana chwalo kusina kuzibashu tano. Kana mkile mwaba, kikuli, kibaba kai, baba utile zeo. Kana nelisa sabisi zeo. Haba zibimo yao kenile. Kuna kuli, haba naku ziba kwa ukaya. Nibakazu vula pili wana chwalo kakusona fela. Fo wa mafelelezo asa swa ilwe, mwamu vile wa Kriste. Bakana bazula pili wana chwalo. Inge walika kutisa tengi. Baba baka, kakule bazibiku li ntomangi. Ni vula peli wabona wasi hali hali. Bukazi ula pili wana chwalo mwone buberanga. Chwale akulata, alikuwa ni kunwela hande kumina. Sina mwone lutu alezi kuna. Kono ya niluli nilipulelo ye komoku sakuna. Kulibakaba kwa ula hulu, baba ifeela mwasi izo sazabula peli. Kufikila batokwa kumbu inja mwaya oke nile. Kakuli, habazibi seo lisona, kakukala.
God have mercy on
you. Mulimu ulu utelebu tuku. Mzwale, nitavela kupila mwabu pilobo. Nita kazo kufitela mane. Nyeba bunyia ni wakufilika na kwa hae. Nikaliziba mwapilu yaka. Ninukela kweza sisi mwi, sisi kaa mufilika nya. Nini kaa kona kuutua chwalo pana kwenyana. Lusa avuleliku basiyo kwa hae. Anilatikuwa panako yasi yoye nafa. Nikalatiku basiyo kanako yo. Hei nisha. Kakuli hakuna kuba mali, fasi pula sasi shimo. Kukawali fifi, nimu si, nikuunsu fala. Siba kasisi kenile asina kuba nimu yemeli. Kwa nikuyo lukupe la kwa tengi, kana kuyani. Mwazi wakuli mangolo, avuleo na cholo. Si hala leo, nesi tusha anafira musi. Nekusina mali, fasi pula sasi shimo. Kana kweo, selika tulo. aiva mule na chole na kuemwe kakuitani na kwalitia bulale alufe masi unyana aancha fazo ni kupulezi felazo na mwapilu ni vata kusolavuka ya sinu loyani wani tuto hayona usheti mkahande mwavuka ya sinu loyani kazona chole kachenu nizibakuli kuna ni babangata babatia hakutola pelewa ni ofisi ya kana ikuwa liweka chenu kamba viki ye nibatu babangwe nibatile vene basina kolo ya kula pelewa kwande kwande wakensa kuli bashimani nibazuli fatini kamu siya likau fila kamba cholo kuyopumula bana ni musebezo mutuna wakwenza musebezo wabu na chole amo cholo ni musebezo wata venakele nilipizo za mawaile aka nizemu likau fila wanongu likubea mama katengi luli mikacholo he kona liwa kaleo. Niziwa nina nikuya kukungu. Faa nifaa nikweza ntuwe mwe futani. Minizi bakuli nibona wana nize chwalo. Kacholo niwani vizize na ali nisepakuli ikawa fila hande. Miluka la pili la bakuli fana kunyana. Mini upuzikuli lubale kwa tingi ama mwikuzu wa mwali nzula mulimu. Aiba muna ni bibile ya mina chwale. Alu wapule ngi mwavuka ya Isaya. Nitavela kumibona amu ungavuka ya mina nikuivala.
If you know more than just one or two words we read, yet it's God's eternal, immortal word. It can never
Nabala, haiba kili nzwi fela kamba mabeli ya manzwi oluka bala nitengi. Kili nzwi ramuli muleli sa shira kamita. Alina kufela. Kawaha ni 55 ya Isaya. Tuto, puluso ya kamita.
Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters.
Mina, ka ufela wa shueli nyolwa, amute kwa mezi. Niye na yasina mali, amute muitekele. Mimuche, nimina amute muitekele veine ni mavisi. Musina mali, kusinatifo.
Why do you spend money for that which is not bread? And your labor for that which satisfieth not. Hearken
diligently mali amina kuzesi buhobe.
And eat ye that
mimu ikatele zangi zesa kulisi. Amu niteleze mimu kacha zendi. Moya wamina utabele zenu nile.
Incline your ear and come unto me.
Musikeke lizebe ni muta kuna muteleze ni moya wamina ukapila minika iswala ni minabulikani bobu sina kufela mane wa Davida wakumitiisa kama keke
I'd like to speak to you just for a few moments on the subject without
nitavela kwa mbola kumina fana kunyana fela fana tuto ya kuli kusina mashelengi kamba kusina teko.
There is so many entertaining things of our days. There's so much to entice people to what
kuna nilika zenga ata hulu ze katusa mwama za zialuna. Kuna nzenga atahulu ze shema etasichaba. Zelu kuna kubiza minyaka. Mikiza watu kau fila, mwali limo kau fila.
There are the enticements for the young people. The modern dances and the
kuna nze shema etababancha. Mubi nelo waka chenu ni mikiti ya bo rock niro. Nilipina ziba na nize zama ile ya nizona. Mika ufela hawa za shema etaluli kwa kukatuluha.
I don't care how good a home a child has been brought up in. And how is
aninatia waka mba mwana uhulezi mwala paleli ndelili chwani. Ni mwalu tezu kweza zende kuba mwana azwezi. Haiva mwana yo asika muhela kutwisi so ya kupepwa sincha. Lipina za rock niro. Nika vyangulama ikutua haika pili fela. Asali utua fela.
Because in him is born in him by
kakuli kuyena mwahali. Kuyena kamwa pepezwi. Kasi upeho. Kuna ni moya wanama. Nimata diabolo sikiyama tunalu. Unaka chenu kufitila aswala moya wa mwana yomu nyani yo.
How much more will it do to the old man that has rejected the new birth? Because only as your life is changed
michwale ukaeza ze kumakai yomuhulu kanti Ya hanile kupepwa sincha. Kakuli kifoo fela mupilo wa hao. Abu chinchizo. Ni upetu hile ni kupepwa sincha kutama mbuso wa mulimu. Sibupeo sahao sikana siva salika zalifasi. Hakunatia bakamba. Uwabula pelichwani. Konji haiba seo si chinchizwe kuwena.
You can worship and be religious, but still that will have some kind of a drawing power to you.
Wakona kulula pela nikuba wabula peli. Kono nite ngezeo likaba ni matama ngwi akuhoha. Kakuli mtu wakale wasili yo, nilitia kazo za hai, alisika shokale kuwena. Kono usa alumeleza fela kuli kreste angelu wana mapilu ya hao, likazeo halina kukubilaeza. Kinto e tunaluli.
I cannot mention
the Anikoni kupunda libizo la muna yani kakuli anisa upula libizo la haitwali kono bunga tebwa mina mukamu upula na bulezi kuli nekuna nisoli kone kuyanga bana kuyobanda mina ni basali bazula fande inge baopela milipina zabona nelina nikalembe sho maswi kuli bafuluhi bali sepe ne bataha mitole masole baba banda mina Neba swala wa fulu ibani baba saa zili nikuwa bulaya
and a certain great man wanted to
nimu ne omwe ya kutekeha na batakufita nimu fuluhi wa hae amu tamelela kwa musumu mi nikumu Kenya sika muhanu kuliasiki ahua mi amu tiba malizebe kuliasiki ahutwa nikufulu wako ya niena kuliasiki ahutwa Niwa saliva ate hacholo. Inge babina ni. Niku huwa niku opela mi. Oh, neli ntwe sabisa luli. Kulimane. Afetu alitialola hae. Falizo fokutina wachi. Niza huweleza kwa wafuliva hae. Amutae. Amutae. Konone basa muku. Nibabe ilwebu lote amalizebe. Me aya usilela kwa siba kasisili. Kone waluke la kuyawapula. Bahae. Kamba kutamuru la mazo wa hae. Mina aso ni haku zusali. Tibiso zeo. Mwalize beza wona.
There. When walking on the streets he heard a musician. That was so far supreme to that down.
Kwaani ana azama ya mwanzila. Automo peli ya nazula huyu mubano. Kulo kwaani. Yae wafita hape ali. Oh muzamai yo mutuna. Nuku tame kwa musumu hape. Yali watili. Amu nitamulethela. Ni utule ntwe uye tunaluri. Kulimane zeo alinaku nivilaya za nihanyani.
That's the way it is to a born again Christian.
Amen.
They found something so much greater than the rock and rolls and the entertainments of this
Kwana moku inezi kumu kresu ya pepilo sincha. Ufumani ntwe yengu ye nde kufita za roku nilo. Nize tabisa azali fasile. Utabisu wakimo yao kenile. Yomu ndia hulu. Kufita la mane lifasi liva aleli shule kuyena.
But when you go to this cheap entertainment, you must remember that you got to take lots of money.
Kono amu ya kwa mikiti ye chipile ye, uluke la kuhupula kuli uswa nena kuluwala mashile nyama ngata. Mucha haya yusa musisa na wahae kwa mikiti ye, ni kwa kuvina, nize mchualo, ukaalifa mashile nyama ngata luli, alituwelo za hae mwasunda.
And the old people who tried to find pleasure in going to the beer parlors to drink
Miba tubaba hulile baba likaku yanga kwa mipanda ya zekola. Kuti wayo inuwela maswa biyabona amwasunda. Wakati kwa kulifa mali ya mangata.
And what do they get from it? They don't get nothing but heartache.
Ibanga si kama imatengi. Hakuna zewa kumana matengi. Konji fela matuku wapili. Mimu hupule. Uluke la kwe karawe la fapila mulimu za zeli ni mkazeo. Mimu puzo wa sivi. Kilifu.
You don't make nothing here on earth, Brian. It's a false mirage. Drinking will only add sorrow.
Hakuna soi pumanela mwali fasi mo kazeo. Kisepo ya buhata. Kunwa kukaye keza fela maswabi. Sibi sikaye keza fela lifu. Fali mwalifu. Wino wa hao wa mafelelezo. Ikaba kau hano. Nimulimu. Kuya kuile. Kukena mwali salamulilo. Mia kuna soka kuna kui pumanela. Kono fela kuluza.
Then God comes and asks the question. Why do you spend your money for those things that satisfy?
Peto mulimu wate ha utovu za puzo. King izo sinyeza maria hao kwalika zesa kulisi.
What
King izo ezeza ze cholo. King izo tiseza mutu kueza cholo.
they spend all that they've got, all that they can earn to buy drinking,
Usnya kau fela zanani, kau fela za holanga, kwa kuleka zekola, kutini samu sali omungwe ya zamani yena, kamba munyaka omungwe, wamufuta walifasi.
But we are told in the Bible and are bid to come to God.
Kononu wulele lwa mwabibele, nilu meni wakuta kumulimu, nikutoleka tabo ya kuyakwile, nivu pilo wa kuyakwile, kusinama shelengi, kamba kusina teko. Nikaze aliko ni kukulisa mima felezo azona kilifu la kuya kwile kono likaku sinyeza mali ama ngata oko na kuipumanela fakuli ube muika muika ngumbili kamba ya tabisa fela kamba musimani walishiha kamba kau fela soko na kubasona kamba musiza na yazibala hulu kamba sifi kau fela likata nda mali kau fela ona ni amoho fakuli uweze chwalo
dress in the very highest of dressings and do the things that the world does.
Kutina mali ya paroze feza luli. Ni minikweza lika zelie zali fasi. Kwanda kuyo kutulafi elamu puzo waka tulo esa feli. Mulimu naeze chwale. Kingi!
What are we going to do at the day of judgment when we are asked, why did we do that?
What's going Luka to be our... Kama nyi kaliza zilaka tulo. Haruta yobu ziwa, kuli king haneluweze ze chwalo. Kalabo ya luna, ikayoba chwa ni? Kalabo ikayoba ye chwa ni kuwa Amerika yaka chenu. Ya ipulela kuli kina hayabu kreste, ni kule ni mashele nyama ngata hulu, asinyela kuze kola. Kamuwa hachwalo kufita ze sinyela kwa licho.
Why spend your money for those kind of things? Yet the government would...
King is a musineza mali kwa likaze chwalo zeo. Ibo, muso wako na kuluma kwa tolongo kama dola a keta izo amitelo. Yone mulumezi, muendi kwa mu yao mungwe ono sika lukisizwa kwa muhela kutelo. Kuluma wa hasanyi balinzwi kwa kuse wama wate. Nutia yovu ziwa za zeleli mwe. Kingi, sono ezelize chwalo.
We are a Christian nation and billions are sent to those people over there that we're trying to buy their friends.
Luna yabu Kristi. Mima bilioni alumiwa kwa watu wani kulo kwani. Kulilulika kulileka wulikani wabona. Wale masole bali hana. Kikawa kale ukurusi evunaize. Hai wakuna ni mulimu. Ukato keni samulene ngwa hai hape.
The heathens can make such statements to bring shame upon us.
Mahede ni wako na kukulea itavaze cholo. Kulivalua pesi maswali. Hakitia wa kwa bukuwa ni yeo. Milu ipiza kuli, luba kreste. Mulimu naize amutaye, muitekele upilo hubu safeli. Kusina masherengi, kusina teko. Upilo kuyopila kamita. Milu sikulu hela, nikokotu ya luna kuzona, nikuseha, inge lumuta limezi. Nukayoza chwani, kaliza zilani. Kukayo bachwani.
If God gives us things to do and gives us money and makes us the richest.
Hawa mulimu ulufa za kweza. Nikulufa mashelengi. Nikulueza na hayefu milao. Hulu mwate sali halimu. Mimu ni mukayo vuza. Zene lueze lize cholo. King zelu sinyeza mali kwa likazesa akulisi zeo. Isi nifela kwa naha. Kuno zeo likaba kumangi ni mangi. Kuzo kwa mashelengi. Kuisa mamilioni ya madola. Mangi ni mangi. Haka yofiwa. Ni watu haba bulayana, ni nivali leka lulo yengu inako unyana efitile. Oo vashima ni bawaveli, ni bawaveleka mwama fulo akuzuma. Alimungu ina nana nivana wake talizo yomungu, nana ni bawaveli. Ni alimungu wabona, nana ni kuzusi wafamu sebezi. Ni alimungu wabashima ni vani, ya nana nivana bawaveli. Kamba vana wake talizo, autakuli narukela kubeleka hulu, kutayana vile nivana bawaveli. Ni ayo zuma niye nami, amu kunupa mwamu kokoto.
Money.
Mashelengi, wani kona naha ya mufuta watengi, hao kona maikuto watengi, wani kona mufuta wa moya o hatele la batu. Kipetu mwa kona kukona buto kwa wakupepo wa sincha, mubuluke la kubela. Uswanezi kupepo wa sincha, kuluke la kubawa na chwalo. Amutae kuna, mimuite kele kusina mashelengi. Hao kona kubulakuli, neni sina mashelengi, hauto kwa mashelengi ni ya makana.
We are Americans are so prone to paying our way for everything.
Luna ma America ni lutweza hulu kulithera lika kaufela. Kona manzu ya luna. Lulithera lika. Luna ni mashele nyi. Luhasa nyeza fela ma dola luna. Kwa li na zengwe. Ni zengwe cholo. Zewo tanile. Lua kena matengi. Mwabwena vosifu habu hivata ha. Mwama fufa ni kubona alahande. Ma America ni. Vafazo unalika zani. Kize masila. Mwame tuwa mulimu. Zeo alina kulekanzi la luna kuya kwali halimu. Kono likaa kao fela mwa Amerika, lusonela kulifali zila za luna. Uya kwa restauranti, mi uyo ichilalicho za hao. Ni hau save ima shere nifate afule, kuli ubizewe tayani, kuvanga lingonde, lelika fuinga na mwapata. Hasa alifirwe kikampani kwa veleka. Mizeo kihande live, kama percent alishumi, kamba kupitelela tipo ya hao. Hai wawezi zolo, weteani ukaa kutali makuwa mutu, yai tusanga tushele ntotu njinyani nifela tuwa mwiku nyandela. Kanti uhola anga kapene kaka tunaluli. Nisepaguli kimu maswe, ni maswa visakweza cholo. Nisepaguli kika lulo, ye maswe fanaha. Nekubanga watu wande, libaka zende, zene saa umelezi zeo. Kono kao ufela likaa kutela, mwamu ya olimungu. Nini ya famu sipiri, kasi tima, ni mugereki yani, nini na nikaputu mende mwalizo lelingwe, nisipa upa ukulelingwe. Nika kote na nyana, katuwe mba, inge nipakatile, mine nzamaya. Mugereki yani, ata acholo ali, nikushi mbeleko na, nali, oh, nilivire fila fasti masani mungaka, nitumeza hulululi. Nilifila faka ufi, oh, muendili ngoko la zema shumia malalu. Niali, nika kashimba, mikianga, kakota na kani, nikuka lwala, azula pilicholo. Kihande, ayota acholo, na wapula kuli muendine, nenizi wakuli, na holanga, konone nika mufafira ka, lichikala dola. Luli, nana nilibiana, libiana zaka, muendili ule kuli, famu zuzufira, butelele fira inge, kwa mafelelezo watabe na kile ye. Fana ilofita, fastima. Na yopama fastima, kili, mina fita fira nikukena, na mfali chikala dola, kiali, Divela hanyani. Na kinto manisha.
He said, I packed 3 bags for you.
Kiali, ni nani kushimbezi?
That's right.
Nikota na imira lwesi.
He said, my woman charges 25
cents a bag.
You owe me another
Kiali,
25
cents. Kiali, tifo ya kaki 25. Ma cent famu kota na.
That's American.
Usani korotezi ma cent ya 25 hapi.
Everything's got to be.
Mwabona, kwa kibu Amerikani, likaka ufela, lina nikulifelua.
You go riding in your car. And let it fall into the ditch. And you get somebody.
How is my samote ya hao? Mi iwela mwamusima.
You better get
ni ukupa kuli mutu akuzu sezeyona. Kihande witu kisekulifa. Kakulibaka kulifi sakazona. Aba ya natile mote ya hao wakunga. Ukaa kulifi sao. Hulu ufa maili cholo. Ni haiba mulimi. Inakoze 9 kuzeli shumi. Uya nitila kita ya haifande. Ika babu maswa hulu kutafu. Hulu kila kulifila kau fila. Koba ya kuli liyeza hali. Lika kau fila kilifa. Mashele nyi. Lifa. Mashele nyi.
And yet how much greater ditch has sin throwed you in?
Kono he. Kimu sima omu tunachwani. Osi kukashelize mwatengi sivi. Kimang ya kona kukuzisa mwamu sima wa sivi. Kono mulimu kukuzisa mwamu sima wa sivi. Kusina mashele nyi. Kusina teko. Haku sina yako na kuku. Zusa matengi. Haiba usali kima shere nyama ngata luli. Yaku hoela mote ya hao. Ukai nelela mwamusima. Usuwa nyaku wanima shere nyikamba. Ukai nelela mwamusima. Kono musima o maswa o hulu o kile wa uwe la kuona. Kiwani wana kukenize diabolo sumatengi. Musima wa sibi ni kusalumela.
God willfully will pull you out without money, without cost.
Mulimu. Kakula teko hae, ukazu samwate nyi, kusina mashele nyi, kusina teko. Mika ntue na ulovala mamu sima usweli fila kuyuba ulasivi. Mane hakuna, neva kumubiza. Hau viza ya kakuhua mwate nyi. Hanga tababi yanga liwengeleli tuna mamu sima. Kulitama fasipi gamba foku mchualo. Nikukala kukovocha. Nikipeto mata mota haka lisa kuhoha. Nipeto mishini ikala kusebeza, nikukuhuela fande.
When God finds you, in the ditch of sin. And hear you calling on him.
Mulimu haku kumane mwamu sima wa sili. Mi utwa unzo mwamu viza. Ukalu mali wenge lene li tatelizo fa kaubani. Lilato la mulimu. Nikulichome kama pilu ya hao. Nikubia mwate ngima tamu yao kenile mwani. uli akale kuhoha. Nia kuna tifo, yolu kila kuba niona. Kantimane lui tuwela anga fela. Mwamu sima kakulia luko ni kulifa, kalipokoto za luna. Luna ma Amerika ni luna anakuli luako na kulifa, kalipokoto za luna. Kono amukoni, kikulifa kusina masherengi, kamba kusina teko.
You don't pay it at the church. Jesus paid it.
How live kwa keleke? Just na live le fa Calvary. Kono watu wali swabela. Wali vata kanzila yabo na fela. Mulimu una ninzila ya kuli ya muhela kayona. Ni kima hala haiva ukali ya muhela.
Usually when they pull you out of the ditch, you're all scratched up. You have to go to the hospital.
Hangata.
And before they start working on you.
Uka falauha. Una nikuya pasipatela. Mibasika kalisa kukutusa. Nto ili mwisika ya zara kale. Babu zanga. Kima nye kalifalitifo.
If we're going to sew up the wounds. If we're going to pour in the oil.
Aluka kutama falitombo. Aluka silafate ni oli. Nikukutavali ndongaza. Za kuku alafa. Kwa sifanu mwamani. Kisi lelezo ye kumakai yonani. Yeka kulithi la zeo. Mibasika ya zara kale nto ili mwisika. Kuna nikuwa mashele ingifatafule.
But when our Lord puts his chain of love around your heart.
Kuna chole mule naru na hawe yali wengila hae lali lato kwa pilu ya hao. Nikukuhoa kuzo wa mamu sima wasili. Ufolisa pilu yelo veile kaa ufela. Ususa mwate ngisili kaa ufela. Misi kolotisi vye wafali heta la kulibala. Hakusana kuhupulua zeo kawena. Amute kusina mashele ingi. Kamba kusina teko.
No matter how bad you're cut up.
Akunate wakamba upaza uhile chwani. Movezi ni mafa nunuti. Molo zelizelu basuwa hao. Kamba suwa izewena. Akunasi kolo tikuzeo. Ufoli sama tuku akulove halipilu. Uzu sama suwavi ya hao kaufela. Na holo falezili foso zaluna. Ati tikelo vuma suvaluna. Koto yelufu mani kozo kayona. Ne ili falimu hae. Ne kami upaya hae. Ne lufoli sizwe.
It's all free. Holy. And we won't receive it is because we're dominated by the wrong spirit. We're dominated by the spirit of a nation.
Ni yalu naku ya muhela. Kakuli lugu siwa kamo ya omaswe. Lugu siwa kimo ya wanaha. Mwa ya walifasi. Kufitia kubusiwa kamo ya omulimu. Onamu ya o kenile olu zamba isa. Nikuluisa. Mwa niti kaufela. Nikweza vivele kubachwalo.
Some time ago I was talking to an infidel.
Na kwenye ya kale. Niambola niasa alumeli za omulimu. Tiyali. Muna anefate ngvo Branham, matata avupilo waka ufela. Binto ino sifela yelu nani, ya kuli lupini suwe, kimi ngolo ye ngyesi juda.
Oh, I said, sir, that may be all you have.
Amen.
But I've got something more than that.
Amen.
Oh, nani mungaka. Zeo ikona kuba fela zo nani. Kono, nani nani zae tuna kufita zeo. Ni nani mmoja wayana ingozi. Oi paka ni kuyaeza cholo se piso kamukana. Nasa azivi makungela zeo. Mwawona muswani ya kutaha kutoleka kusinama shelengi. Muleke kusina teko. Hakuna teko ye liteng kuzona. Kima hala. Kuba yoka ufela ya lata hatahe. Mulimu ukuhoha kuzo mamusima.
Like the man at the gate called beautiful.
Na muna famu nyako obi zobundi. Nawezi mamu sima. Kuzo mamba ya mahe. Kati ya bulosi ya namu veile. Mabu yanga wa mahutu. Inzila za hayo za kui pilisa kazona. Nili kukupelela kwa batu baba fita.
And as he sat at the gate that morning, he saw two Pentecostal preachers coming.
Amen.
Not one
dime. Niana inzi tuwalo famu nyako kakusasa na wani. Abo neba kutazi wa waveli wa Pentecostal inge bataha. Vasina neba pene niyekana. Kakuli na vulezi kuli silivera aninayona. Nika peneka daimu. Ki silivera ye nyanyo. Silivera ni gauda aninazona. Nisepa kuli muna yani. Na opuzi ntuwe chwana. Akuna tuso ya kuba nikomoki yaka. Mwendi na alika kubuluka mashele nkuli. Abe amangata. Nana nimi ya ema shumi ya mane ya kutepwa. Mimwendi naso li kubuluka mashele nga mangata tolo. Bala fine baka mulekisa milamu. Ya kuza maya. Kakuli ye na mwali ngongoza hae. Kona mwana afo kola.
And maybe he had to have the money to lay on the line before the physicians would give him a support.
Mimo ndina lukela kubali mashelengi, akulivele la mamu koloko. Bala fibasika mufaka letuso. Mekaniti akuna tuso ya kuli, ana anuleleko moki ya hae kwa wakutazi, wape ntikota bani, wene masina sisingwe. Kolo, wana bani, nebali babo tena luli, kuli wafuma neka pene kwa watu bani. Kono hayo watali makwali fateo, alimungu ya naalithi la mucha hayo muncha, yomungu kwa tengi na ahulize ni mangonde, sina juani, sina Petrosi, ni juani, hane baya kwa munyako. Abo na ntoengu kumuna wa mucha hayani, po kikuli za kuswaba nelize tuna kufita zezi wahala. Abo na matasa mangonde ni pavalelo lizazi la kwa Galilea lene libabuzi muyambia ni mwapata. Nelitabo yesa konwi kubulelwa ni kanya yetezi. Abo na ntoengu yene bona la kushuta nyana nyana.
You know, there's something about Christianity that makes people look.
Mwaziba kunani ntoengwe kavu Kristo.
They are the prettiest.
Yebona alisanga batu kushutana. Kibona batu wandao hulu mwalifasika ufela.
And he got his cup and he held it off. And the apostle Peter being the oldest.
Ni anga komoki ya hai ni kuifutua. Imu apostola Petrosi. Kakwa yomu hulu ali. Silivera ni gauda haninazona. Kama nzwa mangwi, aniko ni kukutusa kuli uleke mila mweo. Silivera ni gauda, hani nayona. Ko njiza ni nani?
He had been to buy from him that had honey.
Naswa nila kuleka, kuye na yana nilinosi, nitawe ave ina apulso. Kona hana saati lefela, mazazi ya maveli kamba malalulani, jisika fitakale. Kuzo kwa Pentekota, kone kweza hale zisingwi.
And the young man sprung with a great big amen to it and looked into his face.
Mimu tangane yani atulaka amen. Ye tunakuzona. Nia mutalima kwa sifateo. Kingi zeneza lile. Niwengela si shemo sani. Makeke ya haya ana ulezi kuli. Nina ni makeke kwa bakuli. Wanamoya. Oso wana wani. No vile tengi mapilu ya muna muhuru. Wamuyambi.
He said, as far as my
kihali kuya kwane kula mashelengi hanina ni amakana kononi na nisesi ngwi sesika anga sibaka kali na koze kona kweza ma milioni zeo kona zeni nani.
Now remember, Peter was a Jew and they loved money.
Kale muhupule Peter was nani mujuda mivala tamari kuya fela kama wainezi kono mujuda yo na asa abakile isi ngekuli zeni nani na akulekisa kono zeni nani na kufazona.
Such as I have, I haven't got a penny in my pocket. I couldn't buy a loaf of bread. I couldn't buy nothing. I don't have a cent.
Zeni nani, hani na shelengi nieka na mwapokoto yaka. Hani kwa nikuleka sinkwa. Hani kwa nikuleka sika. Hani na neva karuwa ndangoti. Kono haiwa wako na kwa muhela. Zeni nani, nika kufa sona. Kakuline nifirwe sona. Kona zelu tokwa. Zeni nani, na kufa zona.
What do you have, sir? I've been up to him that sells milk and honey without price.
King sona ni mungaka. Ni ile kuye na yale kisema visi nilinosi. Kusina teko. Nika kufazona. Hakuna soni kolotezi kazona. Haiba wakona kuyamwela. Nika kufazona.
Not as one who would charge.
Visi kakuba mutu ya kulifisa. Kono kia kufafela. Kakuli momu wa muhelezi kusina tifo. Mufane kusinatifo. Hivi le tumo ya mule na hae. Nelifi la mazazi ya malaru. Zani lisika fitakale.
Go into all the world, preach the gospel.
Muye mwalifasika ufela. Mukuta za evangeli. Yalumela miyakolobezwa ukapiliswa. Miyasa lumeli ukaze iwa mulatu. Isupoze likaya ni mama lumela. Kalibizwa laka wakalele kamioya. Waka vulela kali Paul Siri. Habaka nwa sifanu sesikola. Hasina kubatisi za kozi. Habaka swalali noha. Halina kubatisi za umaswe. Mwamu fezwi fela kusinatifo. Mufane fela. Mujudeani nasa chinchizwe. Selu toko mwa Amerika. Kichincheho ya mwe o kenile. Kuli inge sivaka sali zoze ungezavula peli. Mwamu fezwi fela kusinatifo. Nimina mufane fela.
Such as I have, give I thee in the name of Jesus Christ of Nazareth.
Zeni nani na kufazona. Kalibizo la Jesu Christ wa Nazareta. Jema uzamaye. tumelo mwalibizo lani lelisika zwakana lamubupi. Kikaba kala unai leinza chunguta. Nikutulaka. Nikulumbe kamulimu. Oh, you know, kana mwazibali kazetuna. Mwendina inzi fani. Kami ya yema shumi ya mane. Inza alika kupanga mashere ngakuli. Aleke miramu. Kono apa lilwa.
But right in the most unexpected place.
Kono na mwazibu waka sesi saa kuluveru cholo. Nikana ako yene saa kuluveru. Minikuwa watu vene masaa kuluveru. Ni heba nyani. Hamuhela zana abata. Nitavila hulu kulimulimu weza angana cholo. Kanzila yeo.
And a bunch of little so-called holy rollers. One night, I found what I wanted that money could not buy.
Amen.
Praise the Lord. And a bunch of
illiterate, uneducated, poor,
people,
negroes, even Indians. Mwasikwata salitimbi. Mwasika ituta. Mwasika palahande. Mwasika kakukala. Kwa huleka po mwasi tebula nyana sakale fafasi. Na ufumana teko. Lichwa la buto kwa.
When that old darkie looked in my face and said, have you received the Holy Ghost since you believed?
Yomusu ya ni hatu ni talima kwa sifateo mikihali. Kana wa mwezimu ya oke nile kuzwa haulumela. Oh, nelio na tawa luli yene nivata. Nenisikali vila kulifuma na mwala sichaba. Kono nevana nsene nisina.
The UN today. They wouldn't accept what we got. But that's what they need.
Amen.
Kachenu. Neveski ba muhela zene runani. Kono zeo batukwa. Krushev. Baba mwibani kao fila. Batukwa kreste mwa kolo zemo ya oke nile.
It'll change their dispositions. It'll make men who they hate.
Ika chincha mwone wabona. Ukavu pavana kwa toile kwa mizwa ukazu sabu itati mwatenyo nipiru seta nilindwa nikube alilato nitavo nikozo bunde nisishemo
eni
maliba kaze sakulubelwi huku mwimane kona koka fumana zoso likubata.
What would the children of Israel have given all the spoils of Egypt when their lips were bleeding,
zeo wanawa Israele nebakafa zabuku mkau fela wa Egepita. Milomo yabona hane ilota mali. Malimi yabona hana lepe la mwamulo mwabona. Nivakafa kauda kau fila yene waikungezi kwa maigepita. Kamezi fila avata akunwa. Baza maisi babona mwali hala upa. Nivabaza maisize kuzwa siliba se kuya kwa siliba sisi. Kuzwa kwa lisima kuya kwa liwelu welu. Kono kau fila zona zao melela.
Then there come without money or without price.
Mikwata kusina mashelengi kamba kusina teko. Hinzwi la bulela kumuprofita milali. Bulela kwa lichwe. Sika siso meleza hulu mwali halopa. Sesi kwa hule hule maswe ni mezi. Kona kwa nili nyola labo na haferiswa. Kusina mashelengi kamba kusina teko. Bulela kwa lichwe. Isi ngikuli lifamali kwa lichwe. Kono bulela kwa lichwe.
He's still the rock tonight. He's the rock in a weary land.
Usali lichwe busi ubo. Yena lichwe mwana hayo mile. Haba uza maya mwana hayo mile yeo. Bulela kwa lichwe. Usike wa ikateza kumulifa. Bulela kuyena.
And he's a very present help in a time of trouble.
Amen.
If you're sick,
miye na kituso ye fumane aluli mwali na koza matata. Haiba wakula, bulela kwa lichwe. Haiba ukula butuku wa sibi, bulela kwa lichwe. Haiba ukatezi, bulela kwa lichwe. Mwabona nekubona la inge, ikona kuba kai ni kai. Hibona la inge, haiba nekusina mezi kwani. Mwali waka nyanazani, mwone kuna ni mawelwelu. Nekusike kwa hawa mezi, fali mfali lundulani. Mwali uchwe, mwalimu weza angalika ze shutani nyana kuzawa na hana mutu. Lichwe, siwaka siso melezi yao, hulu mwali hala upa. Kono naize, bulela kwa lichwe. Kachelusi chabasi pumi wa hulu. Wanana kuli, hai baba kuna kuyo peta litapelo zabona. Kulifa mpuriste yomu mwi, kakuba peti la litapelo. Walifa mashele nyi kuliba kene. Ane bakaya hakeleke yetu na kukumwi. Mimu na yomu mwi wa mfumi. Na akatu saa kulifa mali kazona. Bazole pili, kupila mwata kazo. Kulikuwe ni akawa lapela kwa tenyi. Unana kulikona chwalo. Mulimu halati mashele nyi hao amasila. Kamu kana zaba tayena kiku ipa kwa hao. Ni mupilo wa hao kwa mbola kuyena.
God has given you money. Don't spend it for things that satisfies not.
Mulimu kufile mashereni. Usike wa sinyeza kwa likaze sa kulisi. Itu siseo na kwa likaze kulisa. Kwa kutisa kukuliswa kukutezi. Au kwa nikubanizo na kwa njao sobulezi kwa lichwe.
He brought forth life, giving waters without
atisa mezi, afavu pili. Kusine mashereni. Kamba kusina teko. Nibane. Likameleza vona zanua. Nibana vona vanua. Misa lili walu walu lili buva mali halaupa. Niona chwalo kimuwa vezili chweka chenu. Mwana hayo meleziwe. Kwa si chava, sesi shwase. Kaa ufela ya lumela kuyena. Hana kushwa. Kono ave nivupilo. Bubu saafeli. Mulemu he. Busiu ni basa vila ili za sinkwa. Sinkwa sabona saatiswa kubona. Busiu sesi ncha.
We go today to get a loaf of bread. If you're a beggar,
Lueka chenu liwa ikungira siye mbasa sinkwa. Haiba umu kupeleli, miuta kwanu kwa sintolo miali. Nila kaza siye mbasa sinkwa, na akabula akuli. Nibu nse pili karulo ya hao, nilukila kupanima senti, A25 ya sinkwa se.
What have you got when you get it?
Mekisi kama nisona ni hao na nisona. Sesi zuleha nyani mwasibaka, kono unani sesi nyani ahulu, kuzeko na kuzwa kwa muloto. Vazu samate nkao filaza, zama vitamin matengi. Ni muluku kaufela. Ni kuufali kulube.
Mix up a bunch of paste that holds the brand together.
Bakopanya mezi ni muluku hamoho. Ni kusefa handende. Ni kulubi salingende la sinkwa. Sesi lubilo kama zo amasila. Lina kozengata. Mwawana zefumane anga. Mwasi nkwa sami nana kwenye. Milili mwatengi. Nilikaze nyenyisa. Nilipeba ze shwile. Nilikaze mkau fela ze welanga. Mwalive sezo. Zali nkwa zani. Vatuba sibi ni matuku wa sihule. Nilikakau fela. Kwa na wawasu elikuluba mangende ali nkwa. Haiba muli wona li ezizwe. Mana mkoni ni eba kuichelaona. Ni ivo ulifa masente ya 25. Kamba hauna kufiwa sona. Nimulimu awa fepa busi unibusiu. Kasi nkwa sisi ezizwe kama zoa amangeloi. Kusinama shelengi. Kusina teko. Mika chenu, si nkwa saa ninesiwe mela kresti. Bupilo wa moya. Omu zile, mwali halimu. Kufa bupilo wa hae. Nimulimu, hafa wana wa hae, zazimizazi. Kutwisi soye ncha. Mwapula, ane wabulu kasi nkwa saa ni kufti habusa. Nelishasha. Mutu ya abulela kuliki hande ni nani? Na kubulelela, ni wa Lutherani, ni wa Presbyterian, Baptist, ni wa Pentecost. Saa ni kisi nkwa fela, sisi ezizwe kama zoa anama. Kona fela zelite ngumate hii, kama sila fela. Ni kweziwa kama zoa batu.
But when you hear an experience of a testimony fresh this morning in prayer,
kuna uto kutiso ya bupaki babu ncha kakusasa na twana matapelo moyo keni wa kolobeza moyo wa kasi ncha o muzwale zeo kona licho za mangeloi uba fepa za ncha zazini zazi zazo kwali halimu pula zali tonolo kona zalu tokwa milupi ningundu pula zalu nela kabunolo kono lukupa kati ise zo pula zeo.
Oh yes,
send down. Oh, eni. Ilume kuzwa kwali halimu ye nchamulena. Christ sinkwa sabu pilo. Akusi Kenya mwapilu yaka. Minikoni seku ikola kubateni kwa haiko kutuna.
Sure they were thankful.
Luli, neba itumezi. Neba vile ni mwitumelo. Nimu naka ufila kamba musali ya pepilo kama ya umulimu. Nikuwa mwela mwela oke nile. Ukana haba ya itumela. Akunatia ba kazeza hala. Ukaba ya itumela.
Like the little blind boy up in the mountain.
Nge mushima ni yomu nyani wa sivofu. Yana likuwa malundu ani. Beni yomu nyani. Yana apepiwe. Mwendi walikuwe lize eight za kupepwa. Tuwale tuwakalisa kubona la fame tuwa hae. Washemi wa hae neliwa botana. Neba pila kwa tuko. Nili lundu lali zupa. Miniba ziba kuli. Kupazule wa kwani. Nekukatu same tuwa beni yomu nyani yani. Kuli akone kubona. Fatu wale neli mushima ni mwendi. Walini moze 12 za kupepwa. Washemi wa hae neba fumananga fela. Zeli kana kusunso. Nibu hove kihona. Mwasili mumutumbi. Nibasa kwa nisimali. Akuyo mpazulisa. Mwamu ya tuko kaufela moho. Nibabona beni yomunyani. Inza wapala niba nana wabangwi. Fande. Inge alisi kofu. Nasa aboni za naeza. Nibabu mkila makeke. Mimangi ni mangi muhawani. Habulu kakwati ni kutulo nyana. Vai kataza kufikila tikanyo. Mwalizazi. Michwale licho hali yole kiswa mwana kwa yalita bula. Baisa mashirengi ni kuya beni yomunyani kastima ni kumuisa kudokota. Kayo mpazula hande ndiye kusinabu tata. Miayo kuta womu ya tuko kau fela. Kako panana kwa ya tuluka beni yomunyani mastima. Tuhito tuwa hae tuwa venya. Akala kuhua ni kulila. Hana batalima falifateho. alimumu wabatusi wamucha indisi ali mwanake kiba kweze zebu kai kakukupazula ko kiali munga waka ani zibi kulibatu ba basi nye hezu ikibu kai kono ni tabila hulu kuli na wabona kwa lipateo wabali kile kifo ye kona mwalu ikutuwela anga tolo ani zibi kulimulimu na sinye zebu kai kazona nizibi kuli unifile zende kuzana luwile mwana hai kono ni tumezea hulu kwa ni metu wa moya a kulina kona kutalima kwa sifatio sahi ni kuzibi kuli nani shwezi
I don't know what it cost him. We have
ani zibi kuli na sinyezu bukai kazona. Hakuna molu kwena kwa akale za kazona. Keko kietu na hulu. Ani kwa nikumigulele la moli inezi. Kono na itumela. Ni itumezu kuli na kwewe. Inilisi bofu. Kono twale. Na abona.
I'm grateful that when Mayo Brothers told me my time was up.
Ni itumezu kuli vama Mayo Brothers. Hane vani bulele kuli. Na kwea kaife lile. Madoko tahane vani bulele kuli. Neni sikena pila hape. Nia haye 25 kwa mulao na apilaka chenu. Hani zibe kuli mulimu na sinyezu bukai. Kono ni itumezi na apila. Na kwee mwine nilimu ezalivi. Ya tamilwa mwasivi. Nima tata apilu. Nili vile kwa lifu. Kono kachenu ni fukona kukoma kwaka. Haleluya. Ikona fiela kunitisa papila hae. Ye na yo ni lata. Kuli nitali mesipatio sahae. Achi nchataba atengi. Kakupazuliwa. Anga apilu yaka ni kuyeza yencha. Nizibaku nisesimu, saiza alakuna. Mwamu tende omu mwili, tabula leli felile, mwami nisota. Nekuna ni mushima ni omu mwili, ya na apa muzinjinga ya hae. Nikuya kwa kereke kakusisa na omu mwili, kwa sikolo salasunda. Mushima ni omu mwili, mwali baka, zafaka ufi. Na sinataba ni za sikolo salasunda. Angamulika na haya omusizana, nwa yuwa pala, zama katulu wa mawili.
And the man was a grown man. And he got in thin ice.
Nimuna ya ni nahulile. Mia yo kena mwali tuwaleli nyani nikuwa. Na ase ile mshima nyomu nyani yani. Kakusasa na wani yana ile mwanzi. Awe la mulika na haya wa msizanali. Vani kisi kwa taasa wafitelezi batu melo. Vaba ya kwa keleke yani. Mia yo uwe la mwali tuwa mwani. Msizana wa haye nali kwa ule niena. Nali abu bebe. Yena na hizi kusiri. Kuna hayo na tamazoa haya mwali tuwa. Aumelela. Nikulo wala fali tuwa. Musizana wa haya alikaku muswala. Kono nali abu kiti ahulu. Na akalove ha mwali tualani. Amu huweleza kuta, kuta. Ukato uwela mwali. Miluka atibakao filaluna. Ahua alila. Ni hakuna na mtu size. Kasama onya na fali mwali lundu. Kwata kanjinga inge kachobiwa. Yeni mushima ni nyana. Nibivele ya haye mwata salingako. Na utulesi lilo. Nikia akufisa njinga ya haye. Alula vivele ya hae fafasi. Nikumata fali tualani. Ahohova. Kamba ya hae. Nini tino za hae zae kenile atinile. Mana yo swala mazo wa mune hani. Nikukali sakumu. Hoye la mahali. Konji mana ya yomu zwisa malitwa. Amata. Kuyo ye msa mota. Babiza ambulasi. Ni ya mushimba. Kuyo kwa sipatela.
After he'd went and paid the ambulance. Paid the doctors. For the pneumonia shots and things that he would have touched.
Kasamula wa ayo lifa ambulasi. Alifa madokota kalindonga zakatavi. Nizewi. Zana luke akuma. Ata akumishima niya ni kihali. Mwanake ni kukolo tezibu kai. Kihali hakuna. Kihali ni kukolo tezibu pilo waka.
Think of it. Money could not pay it. It was his life.
Nane fatengi. Mashele ngini asiki alifa zeo. Nelibu pilo wahae. Kona molu swani ya kutula fapila mulimu. Akikule kanzi la yalu na kusesimu. Kono lukolotezi mulimu bupilo waluna. Kakuline lushwa ni kunwela mamu sima wa sibi. Mulimu ato ni vya mazo wa hae. Ni kubo.
I was sinking deep in sin far from the peaceful shore.
Neni tiba mwatasi ya sibi. Kwa hule hule nilikamba. Neni nwezi mwatasi luli mwahali. Kutiba kusinaku zuha. Kono mungali wate au tokulila kwaka. Kuzwa mwambezi. Ani nanula. Twale ni ketile.
I owe him your life to serve him.
Twale ni mukolotezi upilo bwaka. Umukolotezi upilo bwa hao. Umukolotezi upilo bwa hao kumusebeleza. Isinge kubufa. Uzamani kuitumba kakeleke yako panu ya henu. Isinge kuzamainge unyaza wangwi. Kono kulika kusebeza ni kupilisa wangwi. Ni kubatisa. Kwa zibu wa mwle na Jesu Kristi.
The prodigal son, in closing, I might say this. When he had wasted all his living,
Mwana walitaswa kakukwala. Mwata kukulela chwana. Ana asi nzebu uswabwa hae kaufila. Uswabwa nda tae. Kakupila mwabu hule. Pia na akutela kwa hae. Na alobezi mwamula kawalikulube. Mi ato itetulula. Mikihali, kibaba kaiba tanga wana nindato. Baba cha, nikusia zengu. Kantina kwanu nivulai wakikutokwa.
What if he tried to say, wonder if I've got some money?
Kuchwa ni hana hali kakubu ya kuli.
I could pay dead back.
Hani zibi, hai wani na nima sharing, nyana. Nini kari kawondate, zeni sinize, mwaku matamata, nizona. Kono na azibabu pila wondatai, Mikihali, nikaiyema, niye kundate.
The father never said, wait a minute, son. Are you bringing my money back?
Ndatae na askabu ya kuli. Liberala famuzuzu, mwanake. Kana wanitisi za mashele nyi. Bahati, na askabu lifisa kaliviza hae. Na atavezi kuli wataha. Na atavezi kakuli. Na ite tuluzi. Kakuli nalimwana hae. Nalimwana hae luli. Na atavezi nalimwana musipili wa hae kukutia kwa hae.
Now he didn't endorse his sin. But he was glad when he come to him.
Twale nasikalu meleza sibisa hai. Kono na hata vile hai tetulula. Nikubula kuli. Nifoseleze mulimu. Nifapila ndate. Nika yema niye kuyena.
And when he saw him far off.
Mi hauyo mwona hasa lifaule. Amu mate la kuyo mutuweta. Mikiali. Amu vula ina mani ekima. Kusinama shelengi. Amu tiseku wende. Kusinama shelengi. Amu tiseli sale. Kusinama shelengi. Mumu velo na kwa munu ana.
Let us eat, drink, and be merry.
Alu chenyi lunwe milutave. Kakulie na mwana keyo na alate hile. Kono chwale ufumanu. Na shwile ni wapi la hape. Alu dave ngi kazona.
May I say this, friends, to close. The only thing that satisfies. The only real thing.
Alu wonengi ni vule chwa na balikane kakukwala. Nto ino si fela ye katulusa. Likazani tifela zelitengi. Lintoze nde fela kuzelitengi. Aliko nikulekiwa kama shelengi. Kili mpoza mahala za mulimu. Ka Jesu Kriste. Puluso ya moyo. Tabo. Amu taheluche. Mimukuliswe.
Wherefore do you spend money for that which is not bread? And your labor for that which satisfies not?
Musi nyezangi mali amina kuzesivu hove. Mimu ikateleza anyi, zesa kulisi. Amu niteleze, mimu kachazende. Mwaya wami na utaveleze nunile.
Incline your ears and come to me here.
Musikeke lizewe, mimu tekuna. Muteleze, mimu ya wami na ukapila. Minika iswala ni minavulika ni bobusi na kufela. Mane kwa Davida, wakumitiisa kama keke. Kamukana zeina kamita. Kamukana zeli zende. Kamukana zetavisa. Kamukana zeli za kuya kuile. Kizama hala. Mia kunatifo yolu kila kusinyelo wafateni. Kwa mafelezo ami ngolo ya buka ye kuizwe. Yala takuta haka ufela. Atahe. Hainwele. Kwa mezi ama welu welu abupilo. Mahala fela. Kusinama shelengi. Kusinateko.
Why do you spend your money for that which satisfies now? And let the real things that does satisfy free.
King semus nyezama shelengi kuzesa kulisi. Kantili kaze kulisa zona kimahala. Alito kuikuba wale wakiwe na. Arula peleni.
While you are in silence and in prayer.
Amze mkutumani chwalo ni mwata pelo. Kana kunani mwamu ya homo. Kakusesa na chwana. Baba sika nwakale kwa li welu welu lani. Kuli litakaso za lifasi. Lisali mwabu pilo wa hao. Mi utabela kuchincha siba kasa hao sama nwelo. Kakusesa na chwana. Kamba libuluke lula hao. Lama shere nyi. Utabela kutaha mi uleke kumulimu. Kusinama shere nyi. Kusinateko. Linosi ni mabisi. Tabu ya veine. Na anulazo la hao uli ni ukule mzole Branham. Aunzo la pela.
God bless you, sir. God bless you, sir.
Mlimu akufu yole mungaka. Mlimu akufu yole mungaka. Mlimu akufu yole kezeli. Kana kuna ni baba mwi, baba kali. Ni upule muzwale Branham. Haunzo lape la.
Some of you young people, well, yeah. That has
baba mwi wami nasichaba sababa ncha. Ehe. Baba sinizebu pilo wamina. Li hola zeo wumao. Nena mwali tapiro baki nsawena. Ni wonda te li tutoka ufela zine filo kuwena. Kono nitengi ulikashelize kwa tuko. Kuyoteleza kushobota kwa diabolos. Chwale usulikula kazali pina zalifasi. Likazalifasi. Miso wata chwale waitetulula inge mwana walitaswa. Mwamula kawalikulu. Nanulalizo ula hao kezeli muzwale. Nikupule yakuli. Mulimu ni hupule. Nikuti seze muna anowaka kakusasa na chwana. Nikuwa nisekuta kwa mbiandati. Asikuta andimali ni ya makana. Ukulibelezi. Hakuna taba kasoe zize, libi za mina, ni halika wa sinali. Lika wa zesu wa usinali kwa. Lifube ele sinamali, lika fetu wa zesu wa usinabu ya wangu. Kana bao, babali, mwaku bate ni kwa hai. Baka nanula, mazo wa wona. Mwona baba kula ni baba tokwile bali. Ni wezi mwamu sima. Satani uni eze lunya. Uni holofalize, ni kuni kulisa. Kamba ntue ngwi. Nala kaza kakusasa na chwana liwe ingela tumero ya mulimu kukena mwapilu yaka. Nelikani hoha kuzo mamu simamo. Zina muna famu nyako obi zobundi. Muna ule mazo wa mina. Mulimu amifu ya ule mangi ni mangi wa mina kaufila.
Lord, I bring to you this hour those who raise their hands for the forgiveness of sin.
Mulena nitisa kuwe na hola ye. Baba na nuzi mazo wa bona. Kwa swale walibiza bona. Wena umulimu, ni umulimu fela anosi, onafoba inzi chwale, kwa onafoba mbozi kubona. Kwa onafoba koliselize kuli, baforisize. Milinzwi halifumanisi wa kasaloni. Nimo yao kenile ukalisa kukule akuli, uforisize. Fetuwa nikuta hape kumulimu ndate. Mibana nuzima zo wabona kubonisa kuli, ni babata kuzwa mamulaka walikulwe walifasi uo. Kuta kwa ndu ya ndati, kuhu kufumani ya zengata, kuba sikibatu kwa kutisasika. Sinamuloki haulezi handi, hakuna zeni tisa mwama zo waka. Kono kabu norofela ni kumalila kwa sifapano sahabu. Hava tae, hamu nati, kaku isuwa, nivaiko lusize. Nikufabu pili wabona, ni ukatisa kuboyeni, nilisali, nikulitinisa kwa minu wana yabona. Nikuba fipa kama mana yangu nyana yetavilwe. Lumeleza cholo mulena.
There are those who are sick and afflicted.
Kuna ni baba kula ni kuzieleha bato kwile. Satan uwa nepezi mwamusima. Hakuna kukakanya. Habana mashere inga kuyo pazuliwa. Hakuna kukakanya. Mwendi munga atabona habasika pazuliwa. Mwendi munga lafina asika azusabutata. Ni kwa na vile ni mashere inga mangata cholo. Kono wena umulimu. Nila pirakuli yona hola luli ye Mwata satozo ya moya oke nile oli tengi mo chwale. Kuli ufolise mangi ni mangi wabona. Hava foliswe. Uzwa kwa toho kufita kwa mautu wabona. Siemba kaufila. Haiba hava natabu puluso ya wabona. Hava kunuki kolazo na ni hanyani. Sina Davida anabulezi wakale kuli. Kuti satabu ya kupiliso kwaka. Aba amu hele tabu ni nyakalalo, fuku na nisabu ni mukatala. Kakuli wena ulitwe, mwana haye katezi. Usisabelo mwana kwa yali mungwa. Fuku diabolo siasule kuhona, ni kuti sabutuku kaufela, nilindala miti kubona. Wena usisabelo mwana kwa yali mungwa. Hakube chwalo kachenu mulimu, kakuli lukupa, kali vizo la Jesu. Amen.
Softly and tenderly Jesus is calling, calling for you, for me, though we have sinned, he had mercy. Pardon, pardon for you and for me. Come home. Have you desire to walk, come up to the altar and kneel down?
Sole hai maula kaza cholo, teha kwa ale tale, ni ukupa mefafasi. Wako na kulapea niwena, kukutoza, kau fila selu kuna kweza, mwamu hezwi.
Weary, come home. Fiercely, tenderly, Jesus is calling.
Kana mamulata, Teddy, lufi kwa tengi mnembo, na mulata, na mulata, kakuli unila tele pili. Wako nakuliza yeo? Halu yopelengi kwa kanya ya hae, luska chinchakalibu ino kwa sevelezo, fana kunyanafira. Ye kimila pelo, lingusa likutalizwe, nitavila hulukuli muliamu hezi. lapele kuli lika mieza hani kakuli limitusize kakuli vulela nila pela kuli susumezo yesu wana yene nifilwe kuli vulela kumina mi liyamu hezi mwasusumezo yesu wana yeli filwe kayona mimule na halifu yole kwa lipiruza mina tuwala ya mwiti mefila kwa metu alunze luo pela lunamule mazo aluna Chale, haruna misengi fila litoza luna, lui ngungune. Mamulata, aki waniti kwa lipiluza mina. Anilikuna nzee pitezi kayena zeli za niti fila. Na mulata, kakuli unilatile pili. Asulu la upilo kwa kauvari, abu tamelela kwa pilu yaka.
Don't forget, Brother Kermit's go to preach for us tonight. Communion night. If you love the Lord, come down and take communion.
Musike mwali bala muzole Drummond ukalu kutaleza kwati ngusi ukachenu. Usiu bwa mulalelo. Aiba mwa mulata mulena. Mutai muto cha mulalelo niluna. Mulena halata nikaba kwanu nimina. Yani kina mkwenya na muzole Tony Zebo. Muzole Tom yazo kwa Africa. Mwana hai mushima yomunde. Yomunde ndeluli. Mukreste ya tile mukutazi yomunyani yomunde.
Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's
tree. Aaron Zerina, Mrs. Zeli told Chwale Chwale. Yano, hainze izula pili.
Lord Jesus, we are fixing to enter another service, Lord. We thank you for the Holy Spirit
Mulena Jesu, that spoke to our hearts. Velezo ye, mulena. Tumela kuwena kamwa ya oke nile, o ulezi kwa lipiruza luna. Milu tavile mulena kuli uweze lizeta wa ye. Mechwale, linzula hao lisikela kutela kuwena mkunguru. Kono lipete sisi lumezu kueza.
May it stay in all of our hearts to know that all
Hali ine mwali piruza una kaufila. Kakuziba kuli likazaniti kaufila ni zeina kamita lizwele la kumulimu. Kusinama sherengi, kusina teko. Kini hechwale zelui katale zalika. Nikuli yeza mwagwino wabupilo nilifu. Iwo kili kafila zeshwa.
Let us struggle more, Lord, for things that will not perish.
Alui kata zenya hulu mulena. Walika zesi kekushwa. Zesi na teko. Teko ya tengi ili firwe kale. Miru memi wakutaha. Yala atakuta kaufela. Atahe.
Bless the further part of this service. Grant it, Lord.
Fuyo lali kalulo zesa ataha zase velezo ye. Lumeleza cholo mulena. Mi kopana nilu nabusilugo. Fuyo lase velezo ya kolobezo. Hakube kusulu hako kutuna luli. Misi chabase, sisi kakolobezo wakalivizo la mwana hao ya latoa. Ye namule na Jesu. Asi taliswe kamo ya oke nile.
May these people who raise their hands to repent this morning of their sins.
Misi chabase, sisi na nuzima zoa asona asibake. Kakusasa na chwana, kwali viza asona asitahe. Atine mwali apalo za kolobezo, niba kene mwalisa. Nikuonisa kwa lifasi kuli baswa lezuli vizavona. Niba kolobezwa kuliba takulwe kuzwa mwabuka. Lumeleza cholo mulena. Vani muzwale drama ndibu si ubo. Halu tise za lingusa. Eli ncha kuzwa kwa lubona. Mutoze kamo ya oke nile. Ni uwe niluna halu nze luchamu lalelo. Mili piruza luna hali veze kenile. Nikuto kwa masila. Kuhisike kwa wabakusila fala kuluna. Mali ya Jesu alu kenise kwa sivika ufela. Lumeleza cholo mulena. Kasheza matuku kwa ule niluna. Kono ulu fetea abu nikozo. Ka Jesu Kristo lwa kupa.
Amen.
Kikuli mwamulata, tole amu na ule mazo wami na kuyena.
I love you.
Sala mulukulu he musola ne mazoni yomungwi yali faka ofiniwena. Russell na mulata. Aba nishoka chenu na mulata. Yokiniti amulukulu he nikusola ne mazoho. Kulukile, mzuali Neville. Kali nzula hae, kulukile.